You know how we do, nigga. We get the gangsta, nigga.
You sound hood,
Maneki.
Nigga.
Yo, nigga, get off my way. Jina langu Godzilla. Kitamba kangedere wana atu gorilla. Snitch on me choma pila. Police on a suspect. J Fontaine, I need your black. Confess. So how pendi moyo na penda body can't say. Makucha yangu na ya feature ila not today. Yo, niko top in the rap Robocop. When it chuma na kutafuna kama na vyo kula mnofu. Wapinzano vashela, ready to get married. Sintishie kifo been daddy already. Toto wa mta, hustler to the maxi. Nimetoka kwenye njaa, ndo mana na kwaga kaxi. Classic, mistari kama ni magic. Ambulance men, sintagitaza traffic. Fantastic, haya mawe ni moto na wapinzani ni plastic. Classic.
Keep it gangs at my heart to the core. My corners to a police when you kufanya fat flow. I'm so hood in case you don't know. Nimesha pinda round the evening kora schools alone. Nigga watch me, yeah, 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 yeah. Nigga watch me, yeah, 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 yeah. Nigga watch me, whoa, 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 whoa. Nigga watch me, yeah, 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 yeah.
Nilikuwa chimbo mtani kuimarisha ujenzi. Blablaza wapinzani wakasema fani siwezi mapinduzi. Sasa ndo amewadia makamuzi na ujuzi ndo vina waribia. Nalindwa na mistari mitani na serikali. Sina cha kupoteza na cheza michezo hatari. Vamia utokwe nyuzi tisa kwa datari. Nimezali wanaweza nisifunika ro daftari. Lifu nasifanya dina na mchana ulipita dry. Nikilala na lala macho nikifa na kufa hali. Sikai nimekuja kuwe sabai. Ya watasema we ufali. Ita jay haso jay wa michakato. Jay mtoto wa kiuni wakauli mbaka mikato. Hili ya show la kwangu madi ya betri. Unataka kulinywa badaya lita kwa fakti.
Keep it gangs at my heart to the core. My corners to a police when you kufanya fat flow. I'm so hood in case you don't know. Nimesha pinda round the ini kora schools alone. Nigga watch me, yeah, 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 yeah. Nigga watch me, yeah, 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 yeah. Nigga watch me, whoa, 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 whoa. Nigga watch me, yeah, 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 yeah.
Sini kwenye kupita kama umekao sinyongeze. Nipecha kwangu kitu nfao sinyongope. Usipokei misa maesabu tare. Miteku lipeka umekao. Sina cha kupoteza kama likufa zamani. Nje ya gereza mesha menifunga mtani. Wezo kajeleze wakabeze majirani. Shout out kwa darase for the future kiwalani. Akwanta sana mtisi ni gay magwafala. Sumbishi no pepo lezo bitu za kifala. Snap the dollar, mangamizi kila maala. Zizi vest nyingine zipo kwenye magala. SB na basti kama AK-4. 7 on the mission, una blast na 24. Na go round ika Rolex. Funguwa ni ipi kango ndani ndo Solex.
Keep it gangs at my heart to the core. My corners to a police when you kufanya fat flow. I'm so hood in case you don't know. Nimesha pinda round the ini kora schools alone. Nigga watch me, yeah, 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 yeah. Nigga watch me, yeah, 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 yeah. Nigga watch me, whoa, 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 whoa. Nigga watch me, yeah, 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 yeah.
G, 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 yeah. Secure line, they go find it stayed up. Paka kid you assembly boom boom. In a bebo by will. I got my homeboys peace my ding on this one. Knock em cheese, I see you. It's a new chapter.
Classic music.
Yeah, God B. That's how we do, man. Yeah. Yeah. Whoa.